Hari mu gihe cyo mu masaa sita ubwo nageraga kwa Kalisa Gaspari aho tuye mu mudugudu wa Murindi mu kagari ka Kamashashi mu murenge wa Nyarugunga mu karere ka Kicukiro namusanganye n'umugabo Murenzi Wilson n'umwe mu bo yahishe mu gihe cya Jenoside. Kalisa avuga ko guhisha abatutsi mu gihe cya Jenoside yabikoze kuko umuryango wavukamo wari warabatoje gusenga gusa ngo yumvaga ko we n'umuryango we bashobora kwicwa kuko muri icyo gihe wayishaga abatutsi yabaga yiteguye gupfa mu gihe yafata. Dore ko Kalisa Gaspari abivuga.
Twiyemeza gufata gucukura imyobo tuhisha mu myobo. Mu gihe rero bavuga ko duhishe abatutsi batugabyeho igitero. Ni igitero cyaje kirimo abantu barenga 50. Abantu babiri barampamagara bati hano hari abatutsi bahishe ndetse babitaga inyenzi batano hari inyenzi n'igitso byazo. Ndareba se ndabwira ko ntabari bakababona biragenda bite. Ndabwira se ngo barahari baramwe ngo bazane. Icyo nakoze naravuze ntumva muje muri bunzake. Mujye mu nzu nimubabona turavugana nimunababurana bwo turavugana ariko kugira n'ifite ubwoba mvugana umunsi wacu wa nyuma wageze iki kibazo wambazaga twe twiteguye gupfana nabo nta kundi byagomba kugenda ariko twiringira umuzuko ko hari Imana izazura abantu nyuma y'urupfu hari ubundi buzima. Bitoranijemo interahamwe ebyiri zijya mu nzu kunsaka aha hantu ngeze ni igitangaza cy'imineke. Imana yakoze igitangaza cyitwa igitangaza cy'imineke. Bageze mu cyumba cyanjye basanga nta muntu urimo matora bitanda batera hejuru banyuze muri magaze basanga igoromisheri ihiye neza ntibongera gutekereza kugera ikindi cyumba bajyamo noneho barasohoka bati tubonye imineke. Mubwira madamu dutera igitoki cy'imineke tukijyana hanze tugeje hanze barakirya bahita bagenda kandi aba bawirisoni bose bari bahari.
Bamwe mu barokoke kwa Kalisa bavuga ko uburyo bari bihishemo bwari bugoranye gusa ngo nta kundi bari kubigenza ngo babashe kurokoka. Uyu ni Murenzi Wilson umwe mu barokokeye kwa Kalisa Gaspari.
Batujyanye ahantu bakora ibintu bimeze nk'ibyuma by'ingorofani n'ibicyuyu ari umukanishi noneho tujyamo hasi noneho kubera ko bari batunze inka bakajya baturenzaho ubwatsi bw'inka abantu baza bagasangana ibyatsi by'inka n'umukozi wahiraga izo nka ntiyatubonye kandi ariho akura ubwatsi ahubwo bagategeka abana bati ntibizigere bigaragara ko ubwatsi bwashize kuko hari igihe mutazabasha kujya kubwahira. Nuko iteka ryose ubwatsi bushyashya bugahora bujya hejuru akaba ari bwo bafata twiberamo muri ubwo buryo.
Kugeza ubu Kalisa ntazi umubare w'abatutsi bihishiwe kuko usibye abo 30 babanaga umunsi ku munsi hari abandi bahisemo kuba mu gisambu akajya bashyira ibyo kurya cyangwa se nabo bakaza mu rugo iwe mu gihe cy'ijoro. Ayo mezi yose abo bantu batunzwe na Kalisa. Abarokoke kwa Kalisa tuganira bambwiye ko banagerageje kumuha udufaranga duke bari bahunganye nayo akayanga.
Nagerageje kumubwira nti ndabona ikibazo cyo gutunga abantu mufite hano kitoroshye kandi mfite amafaranga make nahunganye wayaguha mukareba ukuntu mwabasha gukomeza igikorwa cyanyu mwatangiye. Hanyuma Kalisa Gaspari ati ntabwo ejo cyangwa ejo bundi uzi niba tuzaba tukiri kumwe tubaye dutandukanye wamera ute kandi amafaranga wayampaye
wabatugishaga iki?
Imana igira neza cyane twari dufite urugo rwifashije twari dufite nka 11 twari dufite umushinga w'ihene za rupine zigeze kuri 80 nkuru nakoraga mu mushinga wa Kigali y'Urasirazuba Kigali Est narahembwaga n'amahirwe rero twatumaze igihe gito duhembwa n'urwo rugo ibiryo byari birimo mu murima harimo imyumbati bitoki ntabwo twabiguraga kora dufite inka zikamwa ibyo byose narabwiye nti nibishira ubwo tuzareba ukundi tubigenza.
Guhisha abatutsi mu gihe cya Jenoside Kalisa avuga ko yagiye ahuriramo n'ibibazo ndetse ngo byanashobokaga kumwicisha n'umuryango we ariko anemeza ko na nyuma ya Jenoside yakomeje guhura n'abamutoteza batigeze bishimira igikorwa yakoze cyo guhisha abatutsi.
Ngiye ubwanjye nahuye n'umuntu ntazi arambwira ati namenye ko mwaheshe inzoka ati kandi inzoka mwaheshe zizabarya. Undi muntu we namenye yanyohereje message ati tuzabica Jenoside yararangiye. Ibindi byakurikiyeho nuko narezwe muri gacaca ndaburana muri gacaca ndetse abantu benshi bitegura kumpangira ngo nanjye mfungwe muri gacaca ariko abantu bacitse ku icumu n'abandi twabanaga bose bagurukiye icyarimwe baraza turaburana dutanga ibimenyetso berekana ko ndumwere uwampangiye bamukatera mezi atatu y'igifungo.
Kugeza ubu Karisa avuga ko yishimira cyane igikorwa yakoze agashimira n'Imana yabimufashijemo ngo kandi yungutse n'abavandimwe kuko yemeza ko abo yahishe mu gihe cya genocide ubu batari inshuti gusa ahubwo asanga barabaye nk'abavandimwe. Karisa avuga ko igikorwa yakoze yumva kimuteye ishema aho ari hose. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.